nghenisa ku swona na ku jima va la ku tiva leswi njhimisaka swona a ku na munhu la swi twisisaka swona yini leswi vanhu va ni rhandzisaka swona lavan'wani va la ku tiva leswi tirhisaka swona va la ku vona leswi ndhakwisaka swona va la ku vona leswi hlanyisaka swona. You wasn't there when we were shooting in the gym.
Back then when the money wasn't coming in.
You wasn't there when we were shooting in the gym.